getatunes.com.
Ani wasinja, zonena machinja, zomwe mukuchita, sizomwe mungachita. Zonena mwasinja, kalidwe mwasinja, moyo kuwawa, mtima ukupweteka. Pano mandisia, simene ndikuopera, kemu yakula, hapa sindiwotera. Pano mandisia, simene ndikuopera, kemu yakula, hapa sindiwotera. Wasinja, honey wasinja, wasinja, baby wasinja. Wasinja, honey wasinja, wasinja, chikoni ndiyofuta kupanga sachibwana mukonza kusipa kuti uyambo tansike kumaso kulimba ntima wachikoni nalinaye bazo msendi nkayeseta koma zomwe wachita zoipa zomwe wabweza panotima ukuwawa madani zomda tsala ndinkawa koma nangandijani nangandijani mwe changa chachoka ntima wanga wasweka
hani wo hani wo
pano mandisia simene ndikuopera kemu yakula hapa sindiwotera pano mandisia simene ndikuopera kemu yakula
hapa sindiwotera
wasinja, honey wasinja, wasinja, baby wasinja. Wasinja, honey wasinja, wasinja,
Music at www.getatunes.com.